Once again, Danwin, Nasidu Ndaya Snarebos, pamoja na producer Jemo.
Jina lako lisimame daima.